Blog Talk Radio.
Turashimiye Jean Paul muri iki kiganiro aho turibuze kuganira cyangwa se iki kiganiro kikaba kiribuze kuba kirimo aya makuru cyangwa se izi ngingo zikurikira turaza kurebera hamwe. Ndabizi ko mwabyumvise kandi mwanabivuze ku mwakoze commentaire zitandukanye, ariko hari byinshi hari ibindi mutavuze kuri iri jambo rya Kagame cyangwa se uburyo Kagame yategekesheje cyangwa yategetse gusubirisha mu bukwe bw'umukobwa wa Rwigema Fred Gisa. Turaza kugaruka rero kuri impamvu yatumye bamusubirishamo ubu bukwe, ndetse uretse no kubabwira impamvu yatumye bamusubirishamo ubukwe, ahubwo no kwibutsa Kagame ibyo yibagiwe. Yigize nyoni nyinshi ko atazi ikibazo uriya muryango ufite. Turaza kubimwibutsa muri ikiganiro. Turaza kandi kugaruka kuri umutekano wo mu karere, aho byagaragaye ko mu gitero giherutse kuba ejo bundi Musibo, ejo igitero cyagabwe muri territoire ya Rucuro muri Congo ku birindiro bya FARDC. Iki gitero kikaba kugeza uyu munsi abantu bose bari muri kiriya gice barakihakanye. Ubwo ndashaka kuvuga RDF yavuze ko nta ruhare bifite, nubwo mu minsi mike yari ishize yari iherutse kujya ivogera ubutaka bwa Congo, ndetse M23 babishinze nayo ubwayo ntabwo yavuze yahakanye uruhare rwayo muri icyo gitero, ivuga kwishyigikiye amahoro. Hari umutwe rero mushyashya witwa ARC, uwo mutwe ukaba nawo ari umutwe mushyashya ushamikiye kuri M23, ukaba warahakanye ibyo bitero. Ibyo byose rero turaza kubyumva muri ikiganiro. Ndaza kandi kuba ndi kumwe na Tabitha Gwiza muri ikiganiro mu kanya katarambiranye, ubwo turi buze nawe kuza kumuha ikaze. Reka tubanze twumve mbere yuko njya muri byinshi, mbanze twumve icyo umuvugizi uriya mutwe wa ARC mubabarire ARC cyangwa se ushatse wanabyita wabivuga muri ubwo buryo muri sigle ushatse kuvuga ko bivuze ko magambo maremare ari Armée Révolutionnaire Congolais, mutwe uharanira revolution w'abanyekongo cyangwa se muri Congo. Reka twumve icyo umuvugizi wacu yavuze kuri kiriya gitero. Ukwihangana gato araje. Ntabwo bitinda, nakanya gato cyane.
Réaction de l'armée révolutionnaire congolaise en sigle ARC.
L'armée révolutionnaire congolaise en sigle RC réagit aux propos outrecuidants de certaines personnes sur des réseaux sociaux et des FRDC en date du 8 novembre, accusant l'RC de perpétrer les attaques contre les FRDC, principalement à Tchanzu et à Runyon, et aussi aux spéculations que l'RC serait venu du Rwanda ou de l'Ouganda. Primo, à ce qui concerne les attaques de Tchanzu et de Runyon, l'armée révolutionnaire congolaise tient à préciser qu'elle n'est impliquée ni de près ni de loin à ces attaques. Par contre, il sied de vous signaler que depuis 2017 jusqu'au mois d'octobre 2021, nous subissons les attaques répétées des éléments des FRDC sur nos positions. Secondo, en ce qui concerne les allégations de provenance de l'Ouganda ou du Rwanda, nous tenons de vous préciser avec exactitude que c'est faux et archi-faux. Car nul ignore que l'armée révolutionnaire congolaise a quitté l'Ouganda en date du 14 janvier 2017 pour entrer dans notre pays où nous sommes basés dans les territoires de Rutshuru, comme le président du M23 Bertrand Bisimwa l'a souvent martelé dans ses communiqués, y compris les récents mis au point du 8 novembre 2021. Fait à Sarambwe le 9 novembre 2021 par le major Willy Ngoma, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise en sigle ARC. Voici mon contact. +243 81 49.
Ni ku itariki ya 9 ukwezi kwa 11 mwaka 2021. Uyu ni umuvugizi wa ingabo za ARC cyangwa se umutwe wa gisirikare mushya cyangwa ku izina rishya wa ya movement Mars iyoborwa cyangwa se ikuriwe mu rwego rwa gisirikare na General Sultan Makenga. Akaba rero avuga mu magambo make avuga ati ibirego by'uko twaba duturuka muri Uganda n'ibinyoma byambaye ubusa, kuko Bugande twahaviriye kimwe muri 2017. Ikindi nuko dushaka kugomeza kubwira abadukurikiye ko twebwe turi muri aka gace ka Rutshuru, dutuye muri Congo niho turi, ahubwo turarega izo ngabo za leta zihora zishaka kutugabaho ibitero buri gihe, ariko twebwe nta ruhare urwo ari rwo rwose twagize muri iyi mirwano. Hagati aho RDF cyangwa se gisirikare cya leta y'u Rwanda cyasohoye nacyo itangazo, aho cyavuze yuko cyavuze ko nta ruhare bafite muri biriya bitero. Ntabwo akazi kanjye ari ukubashinja, yenda gihe naba nafite ibimenyetso bifatika, ariko amagambo yanyu yonyine ntabwo ahagije kubahanaguraho icyaha cyangwa se ibikorwa nka biriya, kuko muhorayo mugihe buri gihe nta burenganzira mufite. Niyo mwafatiwe mu cyuho muvuga ko hari abafroderi mwari mukurikiye, kandi bushize mwarasanye n'ingabo za Congo. Ntabwo rero uyu munsi ibyo mwavuga ubwabyo bihagije. Nubwo ntavuga ko yenda ari mwebwe mwahateye, ariko kujya kwirwa mukora amatangazo muvuga ati twige turashaka kubandwa tugaramye, nta muntu n'umwe ushobora kubumva ko turabazi, nta n'umuntu utabazi mu karere. Buri gihe mwitwikira ijoro, mwitwaza amazina y'abandi bantu, mwitwaza izindi pretext, nta na rimwe murigera muvuga yuko mwateye ku mugaragaro. Urero kecyo mwafatiye mu cyo nabwo mukabeshya ibintu bidafatika. Kuvuga rero ngo mwashyitangazo hari ibyo ntacyo bivuze. Nta muntu wabizera. Igihe nikigera yenda bizasobanuka. Ari umwanaliste wo muri Congo wavuze ati yewe ndatekereza ko ibitero bifite ababiri inyuma bashaka gukomeza kugira ngo MONUSCO igume muri Kongo uno munye Kongo bivuga ati MONUSCO manda ya irarangira kuri muri décembre 2021 décembre ati hagomba kuri impamvu runaka yagombye gutuma bagaragaza ko MONUSCO igikenewe muri Kongo ubyo ariko n'umwanalista bivuze ahereye kuri ibitero byabaye ati timing yabi cyangwa se timing cyangwa se gihe cyayo byabereye ati ntabwo mbyumva ko byaba ari coincidence cyangwa se coincidence hagati toko n'icyo gihe cyo MONUSCO gomba gutahira ni ibitero ati kuko hashobora ko hari impamvu ituma igamije kugira ngo MONUSCO igume hari ibyo rero ndiho mbabwira nta na kimwe jewe n'endorsa cyangwa se mvuga ko mpaye credibility iki cyangwa kiriye icyo gihe ndiho mvuga ni ukubabwira ibyavuzwe ni ukuvuga ibyatangajwe bivugwa kuri kiriya gitero ariko nta ruhande na rumwe mfashe cyane cyane ko yewe na Kigali navuze ni nayo nubwo nta bimenyetso mfite biyishinja icyo navuze gusa nuko nayo ibyivuga bisa no kwiregura ntashobora kubishingiraho ngo mvuge ko nayo itabariyo urumva rero kuvuga ko navuga ko Kigali nyishinje cyangwa se nyitunga urutoki kuvuga ko twumvise uruhande rwa Kongo ruvuga ko abateye ari M23 bari bakurikiranwa muri iyo misozi kubumva mwumvise nako n'umuvugizi wa muvuma yitwa RC ivuga ko ihakana uruhare rwayo yivuye inyuma mwebwe ni mwebwe mugomba ko bajije mwumvise izo mpande zose nicyo kintu nagira gusa ngo nsangize namwe kugira ngo ahasigaye mwikorere conclusion ariko twabahaye impande zose icyo zibivugaho gusa ikindi kintu nakongeraho nuko ibyo bice byatewemo imirwano cyangwa se byabaye imirwano ejo bundi amakuru avuga yuko amakuru mashyashya avuga yuko uyu munsi abari barafashe ibyo birindiro bashobora kuba batakibirimo ubwo rero igisigaye ni ukumenya n'ibimpunzi zirivuze gutahuka yenda zakwizera ko byarangiye nta kandi kavuyo gashobora kubaho banyarwandakazi inshuti za revolution y'u Rwanda ndabizi ko mwumvise amagambo ya Kagame mbere yo kujya ku magambo ya Kagame reka ngarukiye ku baregwa icyaha cyo gusoma igitabo baregwa icyaha cyo gusoma igitabo cyo gukuraho ubutegetsi mu mahoro nabivuze inshuro nyinshi ntabwo ndi bubigarukeho ariko kumva hari abanyarwanda bashobora kuregwa icyaha cyo guhindura ubutegetsi hatamenetse amaraso hatabaye imyivumbagatanyo hatabaye violence bakaba bari mu nkiko ubwabyo birababaje kuvuga ngo baraziregwa icyaha cyo kwigomeka ku butegetsi civil disobedience ibyo ni ibintu cyangwa ngo babireho bigambiriye da nta nubwo banabikoze kuvuga ngo tuzakangurira abaturage kutitabira umuganda kugeza igihe uburenganzira bwo bwubahirijwe ibyo ngo ni icyaha uzahanirwa mu mategeko yes ushobora kuguca fine niba koko biri mu itegeko ariko nabwo atari ibintu by'ubushake kuko ari ibintu by'ukorera bushake ntabwo wamuhana fine nta na fine ushobora kumusa nta nubwo wamuca n'amadolari 10 cyangwa se amafaranga 10 keretse biri mu itegeko cyangwa biri mu byo bita ordinance itegeko ryatowe n'abadepite cyangwa se byandi bita ordinance bimwe bikorerwa muri za commune kuri niveau communal cyangwa se ku rwego rwa mairie bibaho ko haba amategeko ashingiye muri ako gace ariko atari yayandi yatowe n'abadepite ariko aba nayo adashobora kugufungisha ashobora gucisha fine ibyo ni ibintu bibaho no mu bindi bihugu ariko kumva mu rukiko criminel uvuga ngo ngiye gufunga abantu kubera ko bavuga ngo barashaka kwigomeka ku bikorwa by'ubutegetsi bwa leta kandi ku rundi ruhande ibyo bikorwa bishobora kuba biba bangamiye banyarwandakazi n'ibintu bibabaje cyane kumva yari ari uburyo leta yafashe bwo gucecekesha abantu batarajya bavuga ko bafite umugambi wo guhemukira leta bavuga bati tuzakora civil disobedience kugeza igihe ikibazo cyacu yenda cyumvikanye niyo myigaragambye ni nka za sitin nkuko bavuga uti ndagiye ndyame hariya kuri rompo ya Kigali kugeza igihe bashubije ikibazo cyanjye uribaza se ko ibyo byari cyaha kirimo ni cyaha mu Rwanda wonyine n'ahandi ari cyaha icyo nashaka kubivugiraho uyu munsi nuko bamwe mu bari abo bantu bafunguyemo uriya mutamu bavuga ko yari umukozi wa Madame Victoire Ingabire Umuhoza abandi bavuga ko babaye bafunze iminsi 30 by'agateganyo nta mpamvu n'imwe yo kubafunga kubera yuko bafite bafite ingo zabo bafite aho babakura bafite uburyo bashobora kubakurikirana bashobora no kubwira ati mujye mwita buri munsi banabyemera kuruta kuba muri gereza cyane cyane ko icyaha baregwa ari icyaha badashobora kugushinja umuntu ngo cyari kigiye kubaho tigifite derege cyari kuzabera tigifite uburyo cyari kuzabera ntabwo ndi umushinja cyane ntabwo ndi umugenza cyangwa sinzi dosiye bafite ndahera ku byo bavuze mu rukiko kandi ibyo bihagije ntukeneye kumva ibyo bagenza cyangwa bafite ibyo bagiye kuvuga mu rukiko barega birahagije birababaje cyane kumva bavuga ngo iminsi yindi 30 ni kikwereka agaciro baha umuntu baha uburenganzira bwa muntu nababwiye ko ndi bugaruke hari amakuru mutumvise mwagiye mwumva ibice bitandukanye abantu icyo babivugaho ngo Kagame yagaragaye mu bukwe bw'umukobwa Rwigema ariko ntimwamenye yenda ko ari ubukwe bashubirishijwemo ubukwe bwararangiye babashubirishijemo kugira ngo Kagame aze akomeze guharasinga cyangwa se gutoteza uriya muryango ndabigarukaho mu kanya reka mbanze nakire tabita niba unyumva reka mbanze nguhe ikaze mbere yuko nza kugaruka ku ngingo yacu nyamukuru uranyumva
ndakumva Jean Paul nizere ko nawe unyumva
ndakumva wakoze cyane kugaruka muri kiganiro gihe niki ndagira ngo mbanze numve ko audio yawe itunganye kandi ko unyumva nawe maze dutangire cyangwa se dukore ikiganiro cyacu
nakoze cyane ndagushuhuje n'abakunzi ba Radio Iteme ubwo nizeye ko tugira ikiganiro cyiza merci
nakoze cyane byiza byo mu Rwanda byo yenda biragoye kuvuga ko bizaba ari byiza ariko ibyo byose turabaha turabakomeza gukangurira abantu ibihe tugezemo ariko byinshi nkuko muri buze kubyiyumvira nuko kwirirwa mvuga ngo igihe ni iki mu kiganiro ubwabyo ubu noneho na Kagame arabyivugira mu mvugo nkizi ngizi nawe n'urukoza soni n'umuntu umwe duva sankara bamwitaga rwabuze isoni yabuze isoni koko ashebeje sosiyete nyarwanda yose ahivi ikagera kuko uriye ni wagombye kuba representa isura y'igihugu kujya mu bintu by'umuco umuco s'il vous plaît wa Rwanda ukavugiramo ibintu nka biri yuri umukuru w'igihugu ari ufite ibendera ry'igihugu cyose bari ukwiye guca umuco ikintu cyitwa umuco mu Rwanda bagombye kuvuga ko kitagifite agaciro byarangiye tekereza kugira ngo ukore harassment ku muryango ukababuza gukora ubukwe Covid. Mu gihe ibyo byabaga bishwe na Kongo bishwa banisi akubanza mudamu agira abishwe nibyo tabita ariko sinzi ko wari uri kandida mwiza kubaza icyo kibazo hari umwisho wa Jeannette wakoze ubukwe muri Covid baramushyigira neza cyane hari abandi bitwa abo twiste abashumba ba Gera bohereje na kuba bagiye babishyira amatike bakajya za Dubai benshi cyane bashyigikiwe na leta umwana wa Fred Gisa Rwigema afungiranwa mu gihugu opsiyo yari afite yonyine niyo gukorera ubukwe mu gihugu n'ubu tuvugana amakuru nyikorera verification zagarukaho mu kiganiro uyu munsi cyo kuwa kane nuko n'umugore ashobora kuba nta pasiporo afite ashobora kuba arayimwambuye ariko ibyo ngibyo ndacyabikorera itohoza ni ukuvuga ngo niyashaka no kugenda hanze ntabyo yari gushobora simpamya ko ikibazo ari umugore ahubwo ndumva ari nyina nyina wa Rwigema ari udafite pasiporo ndiho ndabikorera itohoza nzababwira ubutaha kugira ngo ngaruke kuri ibintu uyu mushinyaguzi yavuze uyu muryango waratotejwe kuva 1994 aha niho navugiye ni Kagame turaza kumwibutsa kuko bisa nkaho memoire ye ari ngufi cyane yaribagiwe te amnesia aribagirwa afite indwara yo kwibagirwa turaza kumufasha kugira ngo abyibuke yibuke uburyo uriya muryango yawutoteje ibyo avuga ngo ntazi ikibazo gihari aza kugereka kuba ngo ibibazo ngo biri ku Bugande uramutse ko kusanga rebo bafite ikibazo imyaka yose aba nta kintu wagikozeho cyangwa byarakunaniye gukemura n'uko ngo uba waratsinzwe wakwiye gufunga umuntu ugaceceka birababaje cyane ndabizi abantu benshi baravuze bati twebwe cyane cyane muri ku ruhande rwacu bati arike ntimukwiriye gutukana ntimukwiriye kuvuga nabi reka nze twumvikane nicyo kitugejeje ahangaha iyo ubonye umuntu nk'uriya nka Kagame ari umusazi asigaje gusa gato k'abantu bamubwire bati ntabwo ushobora gusohoka ngaho utambaye ipantaro kubera ko afite abasekirite n'abandi ariko ugomba kubivuga uko byakabaye ko ari umusazi ni umusazi nyamusazi tujye tubivuga noneho abimenye n'abandi kandi yenda hari ntiyabuze abandi bake bazavuga bati cyakora dukurikije biriya bintu kuko kubanza ari umusazi si no kumuha icyo gishya ku gaciro ko kuvuga ngo His Excellency nyakubahwa arabigendera akomeza gukora amarorerwa nkari ariko umunsi ahari twakomeje kumwibutsa ko ari umusazi yazagera havuga ati kandi bishoboka kuko ndi umusazi genda yisuzume yirebe kuko ibintu byakorewe hariya ni amahano ariko singiye kuvuga ngo byakorewe ndabizi ko mwakurikiye amaradiyo ishyano ryose kiriya kintu cyashotse abantu bose ariko genda ntimwamenye ko biriya byari apele ya leta ya Kagame apele ya FPR abakadre aribo batumiye abantu kugira ngo bagaruke bakore ubukwe information fite ide douane cyangwa se inkuru zidafite gushidikanywaho nuko bashaka ko bikora gushyashya gutangirira kuri isaba gukwa kujya muri kiliziya bagasezerana bagakora reception ibyo ntibyakunze kubera yuko nubwo byose ibyo byari byarabaye ariko muri covid bafite abantu batarenga babiri ndibuka ko twavuga ko abanyenyezi bakaruretwa ari abantu bonyine bari barimo twarabikoze ikiganiro raditeme yagikoze yabikoze ikiganiro jewe by'umwihariko nabikoze ikiganiro amakuru atugeraho makuru angeraho nuko abantu babasezeranya nako aho bashaka gusezerana bavuze ko byararangiye biri no muri certificate ntibishoboka kongera kubisubiramo mwarabibonye ko ndumva ari padiri consolateur ari we wabasezeranyije byari byarabaye byararangiye nta kindi ro bajyaga gukora ntabwo ngiye kubacura umwuka kuko hari ibindi ndibuze kuvuga mumaze kumva iki gice gitoya twatoranyije kugira ngo dusubiremo mu magambo Kagame yavuze noneho ngaruke mu kanya nze kubaha andi makuru ajyanye n'ibyo bintu byose mutumvise kandi Kagame yigiraho nyoni nyinshi reka tubanze tumwumve Kagame vuga kubijyanye na n'ubukwe muri hangana tubisubiremo
ariko ndakomeza mbihe n'andi mateka
uze kumenya nawe intervention yawe
ava mu muryango gato ninjire mu gihugu ninjire muri politiki y'igihugu ndanabivugira impamvu zimwe nazo ndazisobanura teta ndagutuma ndibutume Jeannette ndetse ndibutume na nyogokuru hano ntabwo nabonye umuhungu wa Fred ntabwo yashoboye wagisa ntabwo ngira ngo yashoboye gutaha ubukwe mumbwire ko yarakwiye kuba ari hano yakwiye kuba ari mu gihugu igihugu se n'abandi twese twaharaniye twaba twarakibonye sindi bubitindemo cyane ariko mu mumpera ubutumwa sinshaka ko umuhungu wa Fred yaba hanze cyangwa yaba impunzi yashaka impapuro zo hanze ariko ndashimira teta kubera ko abakobwa ngira ngo abakobwa abadamu n'intwari baraturuta kenshi we yagumye hano none hashakiye n'urugo bigenze hirya riga arataha Jeannette ntabwo nifuza ko umuhungu wa Gisa yaba hanze keretse ari uko yabihisemo hari impamvu ntawe nabuze guhitamo uko ashaka kuye kuba mu Rwanda cyangwa se akagira uburenganzira kujyana no kugaruka mu Rwanda ntazashaka ubuhungiro hanze nta n'ubwo akwiriye kuza akaba yajya mu baturanyi agasubira yatageze mu Rwanda ntabwo ari byo ntabwo bikwiriye ntazaze ngo agarukire mu baturanyi agasubireyo agaturutse ndabivugira iki nabyo ndabivugira ko abo baturanyi bivanze cyane mu mibereho yacu mu gihugu cyacu mu buzima bwacu guhera kera kugeza uyu munsi ntabwo numva kwakwiriye kugira uwo basiga ibara ribi izina ribi muri twebwe cyane cyane simbyifuza yaba ku muryango wanjye yaba ku muryango wa Gisa ntibikwiriye hari ibintu byinshi bivugwa reba narabyihoreye byinshi ndaceceka buriya ntoranye intambara zanjye ndwana ntabwo mfa kurwana buri ntambara mbonye ndwana iza ngombwa kandi zirahari havuze ibintu byinshi havuga byinshi bikaba turagenda tuba abantu baremwe bagizwe n'abaturanyi ntabwo ari ibyo ntabwo twize turemwa ntabwo twize ntabwo ari byo ntabwo ari byo habwa abantu barema abandi bahuze bavuga imana niyirema habwa abantu barema abandi ntabwo twaremwe n'abaturanyi nta n'ubwo baturemeye ntambara nyuzemo igihugu akaga kinyuzemo ntabwo twagakijwe n'abaturanyi na busa ngira ngo rwose nuraha byumve mushaka nzabimusobanurira mujye mungera kuko mushatse mbaze mbasobanurira kubera ibyo rero ibyo bibazo bimwe mvuga bitwara abantu hanze bibagira bitandukanye imiryango bigira bite nabyo biri muri iyo politiki kandi njye nabonye umwanya uhagije wo kubiganira n'abo bireba abayobozi bireba gutya mbona nkubone ibyo mbabwira ubu nibyo mbabwira ubwabo banyumva kuko nababwiye twarimwe n'Imana ntabwo twarimwe n'abantu ibintu rero byivanze mu buzima bwacu muri famili zacu nk'abanyarwanda bikaba inyuro bikaba kutucyurira bikaba ku ubwo reba buri muntu wese agira ubuzima bwe akagera aho agera Imana yamuhamagara akagenda nawe uzi aho bajya bagenda abantu benshi bavuga Imana bakayemera ndetse bakavuga ko turi hafi kuyisanga bamubwira utari ko wagiye atirekarekaga ntawe ushaka kugenda ariko kandi bavuga ko aho tujya ariko aho reka mbe mbyihoreye ariko jya aho nzagendera nzagenda nishimye kuko nta mwenda w'Imana nzaba mfite usibye noneho w'Imana ko ari ukomeye nta n'umuntu wundi usanzwe mfite ndabivugira ko nyine abandi bihakurema abantu ntabwo ndi mubarimwe n'abantu iyo politiki rero yagiye ikavanga ikazamo gucyurirana ikazamo gusebanya ikazamo gutukana ikazamo ku Rwanda kuba yibwira ngo ni abantu ku bandi ni umuntu ku wundi gusa ariko uburemere bwabyo ni uko ni igihugu kiba kivugwa iki gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda ntabwo barimwe n'abaturanyi ntabwo twabijijwe n'abaturanyi ntabwo intambara twarwanye abantu bamennye w'amaraso bagatakaza ubuzima ntabwo ari undi babidukoreye iyo beza kuba ari undi babidukoreye akabiduha nta bantu tuba twaratakaje nyine tuba turi kumwe n'abo hano natwe abari hano uyu munsi nibo rero bagenda bagashuka abantu bagashuka abana bagashuka abantu bakuru bakaba sezeranya ibyo bazabagira ndetse bakarenga bakabasezeranya ibyo bazabagira hano mu Rwanda ntibishoboka ntabwo byakunda nta wundi utari umunyarwanda wagenisha u Rwanda rwaba ntibishoboka ni nacyo nshinzwe ni nacyo mwanshinze rero njyewe nicyo navugiraga ko nta mwenda nzajyana njyewe kuko ako kazi ndakuzuza kugeza n'uyu munsi. Nicyo navugiraga ngo ndatuma uriya musaza wawe Teta akirangiza high school nicaranye nawe kandi namugutumyeho kanizere ko yakumpereye ubutumwa ndetse mutuma no ku mubyeyi we wundi yasigaranye kugeza ikiganiro kinini cyane. Nk'umwubaka nk'umwana mutukura kugeza igihe nyine ubu yarangije high school agiye kujya muri university. Ari we ari na mushiki we nk'uko Jeannette yigeze kubivugaho. Nyina nabasezeranije ko ntacyo bambura na gishoboka ku muntu keretse yamusanze. Ariko icyo gihe nyine hagira hari cyakazamo ibintu bikitambikamo bikaba byamama tiku maremare amagambo maremare nyine aturutse hanze hirya no hino rimwe na rimwe byangeraho nabyumva ntasubira inyuma nkicecekera nkabyihorera kuko iyo ntabwo ari intambara nihutira kurwana izo zifite abandi bazirwana ntabwo narwana intambara nk'izo hari izindi zindeba ngomba njye nuko ndabivugira kugira ngo n'abandi bari hano bumve biri mu muryango nyarwanda aho ariho hose bigira ingaruka ku gihugu cy'u Rwanda. Iyo tumeze neza imiryango nyarwanda imeze neza u Rwanda rumererwa neza. Iyo imiryango nyarwanda itameze neza igihugu kizagira ibibazo. Ariko ndabona ko twari tumaze gutera intambwe ndende ku buryo umuryango nyarwanda maze gushinga imizi maze gukomera n'igihugu gitera imbere hari byinshi tugishaka kugeraho kandi tuzabigeraho. Ndibwira ko byose bikorwa n'abantu iyo bakora ibintu bizima birakunda abantu bagatera imbere. Nagira ngo rero mboneraho uyu mwanya wo kubasubiramo ibyo igihugu mureba n'amateka yacyo kandi ya kera atarayeje ubundi y'abanyarwanda baryanye n'andi mateka ya mbere harimo byinshi twayigamo harimo byinshi twakoresha kuyubaka. Reka no gutinda mbajyana muri politiki ubundi niko kazi nkora nta hano twaje gushyigikira abana bacu twaje kubagira inama turabakunda tuzabaherekeza mu buryo bw'umwiyubakire n'ababyeyi banyu. Navuze cyane Teta Mavinisi namuvuzeho cyane na sokubyara Kamanzi ariko ubwo nawe n'umuryango umwe nyine uvuze mu buvuzi ubundi ubonyera ngo nawe yumvise rero sindi buvuge byinshi byo kubashyigikira ariko tuzashaka icyo twashobora mu mikoro yacu atari make. Ntabwo ari make ku buryo hari ntabwo twashobora kubiterura ngo tubishyire ku meza. Hari ubwo tuzavugana, tuzashaka umwanya, hanyuma twumvikane icyo abantu bakora kandi tuzagikora. Rero numva nta kindi nibagiwe. Jeannette, twifatanyije nawe, amateka nayavuzeho, amagambo arambuye, ibyo twa ya politike we mu byihorere mu bindekere byo kwirirwa bibavuna nibaremerera mujye mubinsunikira mwigire mu bindi byubaka ngira ngo nta cyo nibagiwe. Mubyeyi wa Gisa, imaze igihe ntakubona, nishimye kukubona. Ndetse na Jeannette ntabwo namuherukaga, ndetse na Teta se namuherukaga. Naje hano rero ngo bashyigikire umuryango mwashatsemo cyangwa mugiye kubakana urugo. Ubwo hasigaye ubundi abantu bifuza ibyiza dukore tuganisha mu buzima bwiza, kubana n'ibindi bitari bizima mubishyire iruhande, mubirekere abo mwabigeneye bagomba kubikemura, tuzabikemura. Murakoze cyane.
Biragoye cyane kugira commentaire zijyanye n'iri jambo rya Kagame. Birababaje, biragoye, ariko abantu ba mbere jyewe nikoma, ndetse nibaza bagombye kwireba bakibaza, n'abo bantu b'abasirikare bafatanyije urugamba bakaba bumva uyu munsi yari umuntu wo kujya inyuma, bakavuga ko bafite umuyobozi ubarangaje imbere. Ubu ni we nseka. Kagame n'umusazi. Kagame afite ikibazo ntashobora kumenya ko nakita mu rurimi mu ndimi izo arizo zose, yewe rekane kujya kure kuvuga amagambo nk'aya mu bukwe. Venue yavugiyemo ariya magambo, nawe ubwe wabonye ko adashobora gutandukanya ahari cyangwa venue ngo amenye ahavugira speech runaka n'ahatayivugira. Kumbwira ngo kubera ko afite ibibazo n'Ubugande ngo ashobora guterura gusaka akajya kuvugira ahariho hose yumvise, mu rusengero, mu bukwe, mu kabari, mu ngo z'abantu, akumva ko ari icyo kintu yikoreye, ari umuzigo yikoreye, awuture hasi, abanze arecognizing, abanze acknowledging yuko Ubugande bwamufashije, kubera ko ashaka kurwana n'izo thoughts, n'ibyo bitekerezo, azaguma avuga mangambure at least ku bijyanye n'ikibazo cy'Ubugande. Tabita, ndagira ngo ubunyihanganiye gatoya, mbanze mvuge utuntu duto kuri iri jambo. Kagame wamwumvise muri kiriya kintu buriya jambo yavuze, ni nk'aho yafashe ubukwe bw'umwana wa Rwigema nka ngwino urebe bya bindi by'umushyikirano, avuga ati mubwire umwana wa Rwigema wa Gisa aze atahe mu Rwanda. Ibyo bintu ni ibiki koko? Urabwira umwana wa Rwigema ngo aze muri come and see?
nkaho atahigeze atahazi atahabaye atazi ibyabaye ku muryango we. Kagame ntabwo yihishiriye we wenyine. Nizere ko ntariho mvuga ibintu ngo mbibutse ibyo mutafasheho note cyangwa namwe mwe mwabyumviye. Arabwira umukobwa, arabwira nako abantu bose bicaye muhari, akabwira ati mwebwe muri iki gihugu cyangwa muri umuryango wa Rwigema mwashoboye gutona mukaguma muri iki gihugu muri intwari, please. Ati teta ndagira ngo nango shimire wowe wagumye ahangaha ubi intwari, burya abakobwa baturusha ubutwari, baturusha ubutwari. We yarahagumye Dr. Kagame ubwe nyine atwibwira ko kuguma mu gihugu under his mu butegetsi bwe ukahaguma ari struggle. Arabyivugira ati uri intwari wowe mukobwa, kubona wowe utarabaye nka mukuru wawe cyangwa se musaza wawe wananiwe iyi struggle yo guhangana najye cyangwa se n'ibibazo nabateje, wowe ukabigumamo uga struggling. Niba ubyivugira ntabwo ari jyewe surubwa Ntera Kagame kuko n'ubundi ibyo navuga byose bugakora ubwo. Ariko ati mushimire ko we yagumye aha, ati burya abakobwa bo baturusha ubutwari. Nta soni ufite Kagame kumva ko ushobora kuvuga ngo kuguma mu gihugu utegetse uri umwana wa Rwigema bisaba ubutwari kugira ngo ukigumemo, ni struggle kukibamo. Kandi ntabwo wabeshye, urabizi wababuje hepfo na ruguru, uravuga uti usigara ahangaha ushobora kuhasurvivingira azaba ari intwari. Nibyo watubwiye. Hari abavuze bati Kagame yari yabonye opportunity yo kujya kubwira Ubugande, ntabwo abuze framework yo kujya gutuka Ubugande. Arabikora buri gihe, ashobora no guhamagaza, ashobora no kunoma umuntu akavuga ati shyizeho ministeri nshyashya muze muri parlement, muze muri mu nteko, muze njye kubarahiza. Akabivuga akabona mwanya. Ntabwo jyewe nemeranya n'abavuga ko ari opportunity yashakaga yo kujya kubwira gutuka Ubugande. Reka da, yashakaga opportunity yo kongera ku ruininga cyangwa se kwangiza, kuzana maleze muri uriya muryango wa Rwigema. Ntashaka ko abana bagira amahoro, ntashaka ko uriya muryango ugira amahoro. Byaramuriye yu abonye ko ubukwe burabaye, abonye ko nta bwize opportunity yo kubona uriya mwana yari ateze ntaze, aravuga ati mubabwire mubahamagare baze bongere bakore ubukwe maze njye kubatukiramo hariya, mbatere maleze, mbahateri hahamuka, bajye barigendana umunsi wose ko ahantu hadakwiriye kuvugira ibintu ariho njya kubivugira. Ubugande yavuga ati na promotinze kanaka muze mbarahize, nimurangiza muhite avuga ibyo ashaka, yarangiza akabakuraho nka biriya yakoze Nyamvumba akabimakaza. Nta gihombo afite, ni no parking. Kagame ntabwo ari umuntu, ibyo ntabwo ari byo akeneye opportunity arayifite, ahubwo yagiraga ngo acyure uriya muryango imbere y'abariya bantu. Ariko ubugoryi bwe aribagirwa ibyo avuga ko nta na filter afite, nta nubwo yanditse speech. Aravuga ati who cares, icyanzanye ni uku kwica ubukwe bw'umwana, ni ukugira ngo mbatere umutima mubi. Jyewe niyo pozisiyo yanjye kandi iranagaragara. Aza avugira amagambo atariyo, ati Ubugande. Ni nko kubabwira ati nongere kumva wavuganye na Salim Saleh, nongere kumva ko hari association mufitanye n'Ubugande, nongere kumva ibi ni kasopo. Ni ibintu byo gushaka kuvuga ati uri kuri ya ruhande cyangwa uvugana n'Ubugande cyangwa se uwo bareba neza ari mu kaga. None se Kagame uravuga uti Junior ntaza mu gihugu, ntabwo muzi ikibazo yuzi ko abyivugiye ko afite, uzi neza ko ari ugustruggling. Ariko bariya wabeshyaga murabizi neza bakurikira radio iteme, murabizi neza ndetse mwana mwantoreza FPR mwe namwe bakada bakuru hariya mwarimu hari mwese narabonye bakada badafite ijambo. Ninde Jeannette Rwigema yari guhamagara ngo ngwino ntahire ubukwe akabuzamo yemye kuri ntibishoboka baramuhungaga ntibashaka kumu n'umuhamagaye abafite kandi ga telefone katari listed muri MTN cyangwa se ku izina rye kubona baje bemye bangana kuriya muri COVID ntibatinye ko bashobora gufungwa ntibatinye ko babiyenzaho ni ibintu Kagame yarangije ni ibintu bateguye ntabwo ari we ntabwo ari madame nta nubwo n'abana babikoze no mu ijambo rya Teta muraza kubyumva none se uravuga uti abana nagerageje gushaka icyo nabafasha ariko wabafashije iki umukobwa yabonye akazi muri bad amakuru atubwira ko Jeannette nawe ndetse twekuye tugucira twe dushaka kugusaba nkaho uri umuvictime kandi uri president mumwirukanisha muri bad akazi murakamwimisha nindu yobewe ibya contra za ITT International Tours and Travel yibi ya society ya agency yagurishaga amatike ku bakozi ba leta benshi ariho umugore wa Rwigema yakuraga udufaranga ndetse kuri ikibazo yenda nakongeraho na madamu wari akareba madamu akaregeya ari akaregeya wari partner muri yari muri riya business ndumva muri za 2021 icyo gihe mwarabujije abantu boss ministere zose yuko hatagira umuntu uzongera gusubira muri ITT ubwo surashaka kubeshya abandi ngo ashaka kubagirira neza cyangwa wabagiriye neza igihe umwana wa Rwigema junior ngo wabuze mu bukwe bana abantu ba Kamiri Karege muri umuntu wa Karemera bamushyaga modoka bakageza Bugesera ukamenya ko ngo beshora ko bagiye no mu kigo cyangwa se hariya muri academy muri ya military academy ya Nyakinama nako ya Gako mwabirukanye bataragira ni Kigali kuri radio ntabwo byigeze mutegereza ko muvuga ngo murabacyura hamwe nabandi mwirukana abantu babiri abasenior officers babiri kuri radio ngo kubera ko mwumvise ko bari kumwe n'umuhungu rw'igihe bishoboka ko bariho bamushye bamunamutembereza no mu kigo cya gisirikare cyangwa se bamwintroduza ku ngabo paranoia wagize urashaka kuvuga ko ibyo ngibyo batabizi none se junior ni utabizi none se nkwibutse Kagame ni wowe wibagirwa igihe Mary Gahonzire yari umuyobozi muri polisi yari umuyobozi wa polisi y'u Rwanda muharasinga uyu mudamu umugore wa Rwigema mugacunga ngo mwamenye yuko imodoka yimaze kwinjira mu rupango polisi mutegeye hafi mufite abantu babahama bamubwira mukaza atarashyira n'icyo kurya ku munwa mugaterura mugakubita mujye mujyanye muri interrogation ntimunagire n'icyo mumubaza ahubwo akicara agategereza na toilette hari ziriya za zindi bita ngo nizo gusutama adashobora kujya no kuri toilette nzima kandi ntiyagire icyo mubaza kugira ngo muharasinge mumutorokire yagira saa 11 ataje mwamenya ko avuye ku kazi nabwo akigera mu rugo mukamujyana mu rugo buryo urashaka kumbwira ko ibyo byose wabyibagiwe urashaka kumbwira ko bamere gahonzira yabikoraga kubera ko afitanye ikibazo na Jeannette Rwigema igihe hari umunsi niba nuko ntashobora kubyibuka neza itariki ariko umunsi mudamu akaruretwa umwe muri babandi bamunambyeho bari no mu bukwe bwe ndetse n'uwarujugiro bagiye iwe mu rugo gihe hari muri umunsi wa Rwigema bibukaga ntabwo mwatumye polisi zikabatwara nabo ngo zikajya kubabaza ibibazo kubera ko mudashaka ko agaragara kubera ko ingabo n'abandi bose bahuye muri FPR bazi ko Kagame ari we nako Rwigema ari we chef wa revolution ari umubyeyi wa revolution ya RPA ariko kubera ko mutabishaka kubera ko abantu bavuga bati turacyamenya Rwigema nk'umuntu watangije uru rugamba ari watumye abanyarwanda benshi bari mu gihugu bose ndetse uretse bahunze inyuma Kagame bataha bumva bagomba gutaha ntabwo Kagame ibyo bintu bazigera bibagirwa Rwigema muri becya cyane nkwibutse n'ikindi gihe igihe mudamu wa Rwigema yari yihanganya kiga ka graduating akarangiza amashuri umunsi wa graduation ye umugore wahamagara abagore bose azi bashobora kujya muri graduation party cyangwa ceremony party mu mbabarire iwe ahubwo yagomba cyangwa sawe yateganyije kubakirira urashaka kumbwira ko utazi amapere cyangwa za telefone Jeannette Kagame yakoraga arimo abuza abantu kujyayo musabotaging umunsi mukuru we yarangije amashuri urashaka kuvuga ko ibyo bintu utabizi igi byakozwe rero n'abagande byakozwe se na Salim se byakozwe se na Museveni iyi funeral ya Joy ejo bundi yagiye mucunga abantu ngo bagiyeyo kugeza n'uyu muntu wari abakimonyo bavugaga abantu bo kabuze ko abantu bo kwa kimonyo harimo n'uyu Sergeant Robert ubu nawe akaba yarafu nyuma y'icyo gihe n'umipira bari bambaye nawe ubu yabaye impunzi ibyo uvuga ngo nari inshuti y'umuryango wa kimunya hari icyaha bako hari icyaha yakoze uretse ibyo byo kuba yarakoze yaroganizinze iyi funeral muyishaka ko haba ahambwa nk'umugwagasi ese Kagamerika nkubaze ko numva uvuga uti ababana uyu mwana teta nabana bacu nkuko nabandi tufite abandi bana bacu ubu wakubaza kuri umusaza kuri umubyaye teta akakubaza ati ko wumva ari umwana wanyu urungano rwe Ange Kagame ari hehe wagize ubukwe yabonye ubukwe azi kubugenda ese mwarabatumiye mu bukwe bwa Ange barabutashye tumenye ko ari abantu banyu ba hafi koko wibuka icyo ububano mwabanye nawe cyomoro yaje muri buriya bukwe bwa teta twaramubonye kumva ari umwana mu bandi cyo wigira nibiki niba ari umwana mu bandi bari he kuki ari mwe mwaje we na Jeannette kuza gutera icyugaze mu bukwe bw'umuntu niba bashaka nta nubwo mukwiriye kujyayo uretse kuza kandi cyabazanye kwa kubatera umutima mubi kandi ko kumwara wabateye ngo hari ibyo nari narasezeranye ngo nari ko ngo nabemeje kutako nta kintu bazamburana ariko abantu bakoma mu mashyi batumvise n'ibyavuze ngo ariko ngo haza kuza nk'ibibazo ngo by'amatiku n'iki urumva president muzima uvuga uti hari ibyo ntakoze kubera numvise hari amatiku ibyo nari narasezeranye ndeka kubikora abantu kandi batangiye ko mashyi ngo nari nabwiye ko ntacyo bazamburana atari ko haza kuza nk'ibintu by'amatiku seriously n'ubu ngubu nta cyizere bafite ko n'ubu tazavuga ko haje nk'amatiku ubushobora kuzavuga ko umubabaro wabo tuwuzi twese kubera iyo mpamvu udashobora kugira icyo bamarira tibiriya bintu bavuga buriya ni ukubera ko murababaye barabiza abantu bose nimwe mu bitera none si cyizere bafite ko amatiku azashira mu banyarwanda kugira ngo uzabafashe ari uko amatiku yashyize mu banyarwanda ni ucyo koko hari icyo uzabaha uretse kuvuga uti iyi niyo opportunity narimbonye kujya kubatuka reka mbatukire ndayiza ngere ntacyo uzaba umuntu umwe yaravuze ati rwose nta kindi bakeneye kirenze ko akabahaye amahoro ku mutima niyo bakeneye ntago bakeneye ibyo niyo gutereka ku meza uvuga cyangwa uzagenda ukuriye mu ikamyo sibyo bashaka kurusha ibindi kuko n'ubundi rwawe bahuzaye bacyurira uzabibarisha uzabiba kubikoreza uzirirwa wirwa uvuga ngo nijye wakoze nibyo utakoze urajya hari ukavuga ngo nari mfite kubikora ariko ngo haza amatiku ndabireka ubwo se noneho umunsi wabibahaye uzavuga ibingani kuzajya ubabwira ngo bajye birirwa bagenda bazenguruka rompwe bavuga ibyo wabahaye reka twumvikane mwese mwumvise ibi bintu Kagame avuga ati ndabatumye tumye nyina wa Rwigema mbega agasuzuguro mbega umusongarere mbega mayibobo y'umuperezida ngo ndagutumye ngo ntumye teta ntumye n'umubyeyi wawe ntumye na nyina wa Rwigema umutuma nkande ngo ni ukuri perezida seriously ariko none ikintu cyambabaje cyanantangaje ni ukuntu yageze ari ati njyewe rero ibyo bintu bindi nibyo nkora mu bindekere nibyo mwantumye bande se wakubwiye ko abantu bari hariya muri kiriya gikundi cyose ari abagutoye cyangwa se ko ari abamambure ba FPR ninde wakubwiye ko bariya uyoberwa naho uvugira ibintu byose ni kampanye kudoku nukua kwa nawe ta uri confused kuburigitekereza ko igihugu cyose aho abantu bose bateraniye eh ni cyangwa ni kwa kundi nyine navuga ko bari bazikora abakadre ba FPR bazanye hari ko nibyo mwantumye nibyo mwambiye bandetse hari akora abacuti yes Louis Kamanzi no muntu wa FPR yenda na yenda na Janete ariko bari abantu bose ntako ari bo baguto banagukunda niba nagushaka na nugendera wa president nako niba mbabare nabwo ari wa FPR kimwe baguteye kujya ngo we president ngo ningenda nta deni nzabangize ari ry'Imana ari ry'umuntu yes uzavuga uti abona gomba gakwica narabishe abona gomba guhemukira narabahemukiye narariye nkwa maraso ngo imitima y'abantu ubugiye neza kuko uri shitani uri daimon ariko reka tukumvikane nsoreza ahangaha atabitanguye ijambo yenda imesaje ya teta ndaza kuyikina mukanya umaze kugira icyo uvuga ko washize akanya iyo ubona umuryango nkuriya bahaguruka bakajya gukora ibintu nka biriya mu muryango mu rugo rw'umuntu mu bukwe bw'umuntu ntibagire ikimwaro nka kiriya shame kuri ba wili shame kuri ba kazura shame kuri ingabo zose zakoze revolution ya RPA shame kuri Mubaraka muganga bahaye kuyobora ingabo kumvuye nguye ariwe mwita ko ari commander in chief kandi mukagenda mubi nabonye kasam kaka ahari hari ahantu agahinda karanyica biteye ikibazo kumva ibintu nk'ibi ngibi mu bukwe bw'umuntu deka deka tabitare kanze nguhe ijambo navuze cyane ariko ngira ngo nguhe ijambo mbajije nkubaza iki kibazo yenda nawe abari cyuheraho iyo ubona Jeannette Kagame ahaguruka navuze ko impamvu basize abana nuko icyari kibazanye nuko batera cyugaze n'umutima mu barabizi ko batamukunda nawe ntabakunda ukavuga ngo ndaje mu bukwe bwanyu warangiza bakavuga amagambo nkariya bombi umugabo n'umugore hari abantu badukurikiye bafite ingo bafite abagabo n'abagore Imana izabarinde kugira umugore umeze nka Jeannette udashobora kukubwira ati ari amagambo ntavugirwa nkariya kuko Jeannette Kagame we ni umusazi Jeannette nawe ntabwo nkeneye kwirwa mvuga byinshi kuri we kuko bombi bari kumwe ni ukuvuga ngo umwe aravuga ati twiyahure iyenda decision ikaba ari ukuvuga ngo tujye kwiyahura mu ruheruzi nta ushobora kubwira undi ati ni bibi cyangwa se tube turetse bose bari kumwe barafatanyije ariko kugira umuntu nkuriya udashobora kukubwira uti hani biriya bintu yego ni abantu babi baratwanga cyangwa se nta kundi twabigira ariko tugiye kwiha urw'amenyo biriya bintu byarandenze bombi bari kumwe bicaye muri save bavuga bate arababwiye ubwo bataye bavuga ati nababwiye tabite ijambo ni ryawe
bacu mugari mu kinyarwanda
ntabirangije byose yende
wabirangije ariko ngo aryo wasubiwemo uranyumva
wiwi ndakumva mbabarire namaze umwanya munini
oya ibi bintu ntawe utabitindaho sinzi ndi kwisubiramo
komeza ugerageze urambwira urebe niba yenda niba uri kuri speak uyikureho
oya nambaye headphones
okay
nunda kisubiramo nacyo bifixe nange ngire commentaire nakora si nyinshi nakora kuko wazirangije nta butarakara nta butababara na kumiro na gahoma munwa na nibyo n'icyo umuntu atabona uko akita ni iriya famiye koko nigeze kwicara ndavuga ariko uyu mu prezida no kumwita prezida numva binteye agahinda n'isoni ni
sindi tu munu ya mngita. Ndafuka ni uyu munu. Uwasha kakarite ni mge, njiye, imge, afite yarigihe. Umutima mwiza si. Imvugo nziza si. Urukundo si. Kubaha ikiremwa muntu si. Ubu muntu si. Koko. Ubu iyo mvugo uyu mugabo n'umugore baba bari kumwe. Aba bantu wabitiki. Batinyuke bakore ibintu nk'ibi, bakorere umwana w'umukobwa ibintu nk'ibi, ari ababyeyi barabyaye ejo bundi barashyingiye umukobwa wabo, bafite n'abahungu ejo n'ejo bundi bazashyingira, ariko perezida byitwa ngo ni uw'igihugu ahaguruke ajye guteroriza umuryango, uwo muryango yiciye umupapa, yiciye ajye guteroriza umugore, yiciye umugabo, kuko n'ijambo Jeannette Rwigema yavuze wabonaga yuko ari terorize, wabonaga yuko ari ibintu bamutegetse gukora, bamutegetse kuvuga, ari kubona ahinda umushyitsi atitira, bivaho arahaguruka ati teta ndagutumye mama wawe na nyogokuru, ni nko kubwira uriya mukecuru ati wowe nakwiciye umuhungu wicira umwana w'umukobwa ari we Joy wamuvuzeho, umuhungu mwuzukuru wawe nari nshigaje nawe ndamushaka kuko nta kindi ashakira uyu mwana w'umuhungu wamutesheje umutwe, umuhungu wa Rwigema. Ni ukuvuga ati yeyeyeyeye uyu Rwigema Gisa ni intwari y'Abanyarwanda, mu by'ukuri niwe bakunda, arabizi neza ko iyo Gisa Rwigema aza gufata iki gihugu, ntabwo igihugu kiba kiri mu kaga mu kangara, ntabwo Abanyarwanda babarira, ntabwo Abanyarwanda baba bapfa, buri munsi yari kuza kunga Abanyarwanda, ubu ngubu hakaba hari ubwiyunge mu Banyarwanda, arabizi neza. Jewe ku giti cyanjye nkanarize nakoze mbona yuko uyu mwana w'umuhungu wa Rwigema amuteye ubwoba burenze urugero, aravuga ati ejo n'ejo bundi yamfatana igihugu, Abanyarwanda baramukunda, nibamuzane mwice nkuko n'abandi nabamaze, nkuko nishe se Rwigema. Njyewe singishidikanya ko uyu Kagame ari nawe wiyitiye Rwigema, kuko kera umuntu yashoboraga kuduta akavuga ati murabizi yenda nta wamenya Kagame na ruhara bifitemo, ariko aho tumaze kumumenyera wica kica n'isazi, akica umwana, akica umugabo, akica umubyeyi, ni gute yaba atariwe wishe Rwigema, arangije araza yica umuryango w'uhagaze. Wabivuze Jean Paul, sinakwirirwa mbisubiramo cyane, urupfu bishe uyu mugore madamu wa Rwigema, uriya mugore wa Kagame wasabitswe ishyari n'urwango, tahataniye n'uyu mugabo we, bombi nibyo ntazi, nicyo umuntu atamenya uko avuga, igihugu cyagushije ishyano kumva ngo gifite abayobozi nk'aba ngaba, ni ukuri aba bantu umuntu arabivuga kumva arasesa urumeza. Jean Paul, koko abana bakora ubukwe, ariko Kagame avuga ati ntabwo navira mwaho ntagiye guteroriza aba bana ngo bateshe umutwe, mbicire ubukwe, mbicire ubuzima, mbicire future, fiture yabo yayirangije, yabaterorije ariko barabeshya. Turabashyira imbere y'Imana izabakuraho ariya magambo mabi, iriya mivumo niwe izagarukaho n'urubyaro rwe, ntabwo ari abana ba Gisa Rwigema, ntabwo ari madamu Gisa Rwigema, biriya byose iriya mivumo yazanye muri buriya bukwe bw'abariya bana igende ijye ku bana be. Birambabaje kuba navuga abana b'umuntu kuko aba bana na innocent, ariko kubona umuntu w'umubyeyi ahaguruka akifuriza ibibi ku mwana w'umuntu kuriya aba ariwe bibaho, kujya kubwira umuntu w'umukecuru, nge ntabwo nari nzi ko mama wagisa kiriho ndi kongera kwisubiramo Jean Paul kongera ubifikise
ntabwo
jewe ntabwo jewe nari nzi yuko merci nari nzi yuko mama wagisa kiriho naratunguwe koko atinyuke ajye gushinyagurira umubyeyi wikuri uri hariya amaze kwabana none arashaka kumumaraho nabuzukuru amahano kaga ishyano u Rwanda rwagushije aba bana Jean Paul wabikomojeho aba bana umbabarire umbwire aba bana yabwiye amagambo nkaya ntabwo bari bamaze igihe bashyingiranywe n'ubundi sinzi niba ari amezi abiri ariko byamwanze mu nda nanjye ngo byamwanze mu nda byabanze mu nda bombi cyangwa bose n'umukobwa we naramubonye hariya yaricaye hari bose bari baje gushungera no gukina ku mubyimba no kwica ubukwe sinzi niba nibeshye ariko na Ange Kagame naramubonye hariya yicaranye n'ababyeyi be bose bari baje gushungera ba making a sure ko abana baba yaterorije babarangije
Ange yarahari
simbizi niba nibeshye ariko nabonye umuntu wari wicaranye na nyina na Jeannette Kagame nabonye asana Ange Kagame niba naranibeshye it doesn't matter ni ibintu by'umuryango bari bagiye mu inama baravuga bati tugende to destroying destroyed uyu muryango wa Jeannette kandi wagisarwigema kandi n'ubundi barawurangije ntacyo batakoze ariko bagomba gushyiraho point final kujya kubwira amagambo nkariya kubana bari bakuple biriya ni ukwica mu mitwe yabo barataha kugira ngo winjoyinge n'uwo mwimariye n'uwo mugiye kubana nuko utari stress nuko nta stress ufite ariko deja ashyizemo ikintu cy'ama stress bazabana nacyo kugira ngo unezerwe mu rugo nuko ubona ama stress ufite kugira ngo ushobore gusama ube wasama ubyare nibyo mbifuriza ariko bariya bagome ntabwo aribyo babifuriza kujya kubateroriza kuriya ni ukubateramo ibintu bituma ni burya kugira ngo usame ni ukuba unezerewe ni ukuba uri stress free ariko Kagame n'umuryango we nta cyiza n'iki na kimwe bifuriza uyu muryango nta cyiza n'iki na kimwe bifuriza umuryango wasigaye wagisa afete umuzimu niko nabyita umuzimu wagisa gisa aracyamushakinga aracyamubona imbere ye abagenda hose ababona gisa umuhungu we junior adufatanye igihugu junior arihe kucya dataha ari mu baturanyi baramushajije ni ukuri reka nkubwire kubivuga numva birenze birarenze ibi bintu ni amahano nta hantu byigeze biba mu mahanga ahantu hose uzabaze ibi bintu ni ahantu uzabyumva ibintu Kagame n'umuryango we bakoreye uyu muryango wa gisa ni ibintu n'amateka mabi azabakurikirana ubuzima bwose en fait Kagame arashaka kwereka abanyarwanda ko Madame Jeannette n'umuryango we arabanzi b'igihugu yewe niko nabibonye ni ukuvuga ngo niba Nyagasani wenyine atagiye ngo abahagarareho kubera ko amaze kubagira abanzi b'igihugu kubona umwana w'umuhungu we agenda akajya hanze akaba yakwaka ibyangombwa hanze akaza akagarukira mu baturanyi n'abanzi b'igihugu n'ibigarasha mfite yabagize bya bigarasha yirirwa avuga ibigarasha se icyo babikorera ni iki namwe mukibwiye excuse me ibigarasha iyo bavuga ibigarasha iyo birwa badutuka ngo turi bigarasha turamutse tugiye muri kirya gihugu badukorera iki niho mbona yashyize uriya muryango wa Gisarwigema ariko reka nkubwire Imana yahagaze kuri Jeannette Rwigema excuse me wabivuze ukuntu Jeannette Kagame yamukurikiranye akagenda akagera ubwajya mu ishuri ya graduating agahamagara abagore bose bari bagiye kujya muri graduation nizi akababuza ntihagire uwakandagira ngo amufristre amuteshe umutwe kuba intwari yakomeje kuba umubyeyi utari umubyeyi gito ndagira ngo mubwire ngo nakomeze ahagarare ashikame n'urugamba ari ku rugamba arumazeho imyaka 27 cyangwa 30 ntagire ngo rwararangiye ahubwo rurakazi ubu rurakazi ubwo batangiye no kumutegera mu bana kandi si ubwa mbere niyemere apfira umwana we ejo batazagenda bakamutesha umutwe kuko babitangiye iyo baza gushaka kubikorera ku karubanda akaza kumubwirira amagambo nk'aya aho abantu bateranye ngo nubukwe basubiyemo aho bitigeze biba higeze numva mu buzima bwanjye ubu ngubu nukugira ngo amuteshe umutwe ejo nejo bundi agenda bajyeho abahamagara ati nimuhamagare umuhungu wanyu niba mutabikoze murabizira Jeannette Rwigema uzabizire ntacyo uzapfira umwana wawe ariko umwana wawe ntazagarukaho kuko nta kindi amushakira nuko umugirira nabi twese turabibona reka mbabwira akantu gato ari nako ndangirizaho Jean Paul ndibuka mu 1997 Kagame yagiye kwica Rwigara Assinapol Rwigara aratoroka aragenda arahunga ajya mu Bubiligi amaze yabaciye mu myanya y'intoki Kagame ubwe niwe wamwihamagariye tumye umuntu w'icyegera we hafi aho ati nimubwire ati rwose Rwigara Assinapol ibintu byakubayeho nabyo namenye ngwino garuka yewe nzabyikurikiranira ngwino yamuhamagariraga iki to make sure kwamurangije nibye byose famiye ye yose ayiterorize excuse me narwaye inkorora abatesha umutwe n'uyu mwana rero nta kindi amushakira kumugarura mu gihugu ni nk'ibyo ngibyo ndagira ngo nkomeze uyu muryango Jeannette komera shikama b'umugabo ku rugamba abanyarwanda turi ku rugamba ariko nimuhumure tuzarutsinda naho wowe Kagame n'uwo muryango wawe uvuga ngo niyo napfa ngo niyo napfa ngo nzagendana ngo na deni mfitiye umuntu ngo ndetse ngo ni Imana really Kagame abanyarwanda urabishura barangije ngo nta muntu uzaba ufitiye ideni urajye kwica ubukwe bw'abana b'abanyarwanda ngo nta muntu uzaba ufitiye ideni urica ababyeyi wabamaze nkaho badashaka kureba ubukwe bw'abana babo nkaho badashaka kureba buzukuru ngo nta deni ufitiye umuntu n'umwe ariko hari gihe abantu bagira ngo bazatura nk'imisozi reka nkubwire ibyo bakorera abanyarwanda ibyo barimo bakorera uyu muryango wa Rwigema bizabagaruka kandi si kera urakoze Jean Paul
tabita urakoze kandi ndibaza ko Kagame we mu byukuri paranoia afite ishobora no kwita nashingiye no kuvuga ngo baramutwara ubutegetsi ariko ikintu cyo kumva ko hari umuntu nimunyangire ye kumva ngo Bugande umwana wa Rwigema ashobora kujya i Bugande ntagire mu Rwanda byonyine jyewe nigeze kubivuga mu biganiro bindi hari igihe Sam Nkusi akiri directeur wa Rwanda TV abakozi ba leta kwa kundi bakoresha amatelefone bije yenda ari ntoya bigeze kutishyura
amatelefoni gihe kinini cyane buri ministeri zifite imyenda ishyano ryose madamu Rwigema rero baramuhaye telefoni yo mu rugo noneho sama dukora umukwabo mu matelefoni yose niya Rwigema niyo umugore wa Rwigema nayo barayifungiye hamwe n'izindi bafunze amatelefoni menshi ariko amakuru ufite avuga ko ubwo Salimu yashakaga guhamagara cyangwa se bafamiye kwa Museveni yashaka guhamagara amenye amakuru ya Jeannette basanze telefone yari compose icyo gihe mobile zabaga zitaraza ari telefone za Rwanda Tel nabyo byazanye babaje bati se ni gute telefone ya Madame Rwigema nayo irafunze ko idashoboka itari mu icamo amakuru mfite avuga ko Kagame yahise agira umujinya udasanzwe aravuga ati igihugu barashaka kudutegekera mu gihugu niki gituma babaza iby'umugore wa Rwigema kuki batabiturekera umugore ntiyagize amahoro kubera kumva gusa umuntu ashobora kuvuga ni gute telefoni y'umugore wa Rwigema ishobora kubifunze kandi byarumvikanaga ibyo bavuga by'urupfu rwa Rwigema ruturuka ni byinshi cyane bavuga bati aba yaragambaniwe narabyumvise ari byo mu majoro mupende yavuze ari byo abandi benshi bavuga biragoye kumenya urupfu rwa Rwigema ngo yenda kanaka koko niwe ngo ni Kagame wamwishe ariko icyo twemeranya tabita ni kimwe nuko
oya niwe
reka twemere ko ariwe cyatari nako twemeranye kimwe kitari yari yaramwishe tari iki nta kibinyetse ere nawe uretse ibyo bitekereza circonstances nako ibyo kubona ibyo ariyo yitwara icyo tubona cyo ni kimwe nuko urupfu rwa Rwigema uko waba urufata kose nawe wemera ko ari wamwishe nanjye uvuga uti sindasobanukirwa neza nkurikije yenda version z'abantu batagira uko bangana bazivuga mu buryo butandukanye ariko icyo twemeranyaho ni kimwe nuko urupfu rwa Rwigema Kagame yarubyaje yarawe kuri we yarwungukiyemo ndetse nuretse n'urupfu rwe gusa ahubwo n'icyo yasize twarabivuze ko wabonye ko itariki ya mbere ukwakira Kagame yavanyeho iyo tariki nk'umunsi bari batangiye kujya baserebura umunsi w'intwari uribaza ko ari coincidence no bayishyize mu kwa kabiri habaye iki kuki tariki ya mbere ukwakiraho RP yateye u Rwanda atari bwo kuko bakomeje kumentena uwo munsi wa Rwigema kubera ko iyo tariki ntuyitandukanye na Rwigema ariko nuyishyira mu kwa kabiri uwo munsi Kagame yakreye wenyine akavuga ko ari uw'intwari bizaba bivuye mu rugamba rw'inkotanyi rugitangira ubutwari bwa Rwigema bizajya biza bitakivugwa muri cya gihe tariki ya mbere bwo amakuru yose avugwa avuga ko urugamba rwatangiye n'ibindi noneho we ntakomeze kuvugwa ariko iyo bibaye mu kwa kabiri n'ubundi Kagame ni ugaragara bigaragara mu rwego rwo kujya gushyiraho indabo ni wagiye hariya ibintu tabitamuvuze n'abadukurikiye kubijyanye n'uriya mukecuru avuga ngo ntamuheruka niwe navugaga ni hari igihe yarwaye makuru narayumvise ko yashatse kujya kwivuza muri Kenya umukecuru wa Rwigema baramubwira ngo bamwima passeport isohoka mu gihugu noneho baravuga bati mureke passeport dusabe reste passe barayimwima ayo ni amakuru mfitiye gihamye bayimwimye ubwo baje kumenya ko yirwa siragira n'imodoka ishaje baramubwira bati ntabwo uzabona reste passe igendere bati ni ukwivuza mu Rwanda ariko ayo magambo ntabwo yari abaja ba immigration ngo Kagame n'umuryango bavuze bati mu Rwanda hari abavuzi nahagume ntabwo niyivuze mu Rwanda n'aba bavuzi ubuvuzi bwo mu Rwanda murabuzi muzi magene muzi ko n'abaganga bamwe yagiye abiyicira ibyo bintu byo kuzajya avuga ngo nanjye ngo simuherukanye na ngo madamu wagisa abivugisha iryinyo rimwe n'ukuntu avuga gisa reka twumvikana bataza amagrade ya gisirikare Gisa Rwigema yari general major Kagame yari major urangibuka mwita Major Paul Kagame kugira ngo iyo grade ya Rwigema ya Kagame bigere nta wundi mu majoro na majoro inkotanyi zari zifite uretse Rwigema wenyine ariko kugira ngo uve kuri grade ya Rwigema ugere kuyagisa harimo ibindi byiciro bine bya senior officers kugira ngo ugereho nuko ngo kuva kuri major uzaje kugira ngo ugere ku rank ya general major ya Rwigema wagomba kubanza ukaba lieutenant colonel ukava kuri lieutenant colonel ukava colonel fu ukava kuri colonel fu ukava brigadier general cyangwa se general de brigade ukabona kuva kuri brigadier general ubana general major ya bivuga rero umva ari nkaho ari nk'umuntu wari nk'umubadiwe kandi abandi bamutubwira ko yamutoraguye yamuvanye ni nk'umuntu wavanye ku cyava akavuga ati ngwino dufatanye ariko ntabwo bivuze ko Kagame atagize uruhare muri revolution y'u Buganda no muri revolution rwano yarabigize kandi wayoboye urugamba nyuma y'urupfu rwa Rwigema ibyo ntabwo tubimuvanaho ariko no mu ngabo za Uganda yari deputy wa CMI ariko undi ari deputy wa MINADEF ntaho bahuriye ministeri y'ingabo zone yari boss we yivugisha kuri ya rero ngo gisa wagize uruhare mu kugihugu what niwo kuzanye
ngo na wakimwe natwe twe
nawe yararugize nibyo ariko ntabwo yo mugugira ahubwo ngo niwe wazanye gisa ariko uriya mugabo nanjye bamuka uriya muntu ateye ubwo n'umusazi gihe ikibazo mfite n'umuryango we gusa ariko uwo mukecuru arangiza akajya hariya ngo nawe ngo sinaringa uheruka koma mu gihugu kimwe se ibyo uvuga uravuga ibiki wajya uceceka kuba wirega kandi koko wari wamaze gushaka kwerekana ko ngo ntacyo utakoze reka wumve ijambo umukobwa yavuze mbere iri ijambo ariko reka
akaba
mwana wacu
kubera ko ari umwana wagisa na Jeannette.
Aha ndagira ngo nkosore kandi nshimire abatwandikiye ndetse hari umwe mu bariyo mu bukwe yavuze ati yarahari rwose yambaye ikanzu ya beige cyangwa niba arandikaho /gold ati yarahari yari kumwe n'ababyeyi be ati aho ngaho
muhakunze
Ange yarahari nk'uko wabivuze ndetse akanondi watwandikiye avuga ati yarahari na Kagame yarabivuze ndagira ngo icyo kintu tugikosore ko yaje Ange yaje nawe mubaje kumutera icyugazi no kumutesha uwiteka noneho reka dusorere kuri ijambo rya teta
nige warongowe wowe ntacyumaze
kuko nicyo cyari cyabuze wowe biriya bya Ange nabyo ngiye ntekereza ku rundi ruhande ko ari kimwe mu bintu byishobora no kuzaba byaragumye mu mitwe ya Jeannette na Kagame kuko nabivuzeho byabaye kumbwira ngo Ange yagize ubukwe yari kwifuza ntabwo ari byo abantu bamubyaye muri za batisimu abantu bari abaparene n'abamarene be abo bose babaye impunzi abandi barapfuye bishwe na abari bicaye imbere hariya ntabwo ari bo bari kuba bahicaye ubukwe bwa Ange hari kuba hicaye abantu nka Karegeya Kayumba ambasaderi Gasana Eugene abantu abantu b'inshuti za hafi abantu b'ububonaga nyine ko bari bari abantu basangira ngendo ba Kagame aho babihozaga rase bamaze impaka n'abandi ne kuvuga inshuti ariko mvuga basangira ngendo ndakubwira ngo n'abamubyariye abana muri batisimu uyu munsi bamwe yabagize imva abandi n'uyu munsi arabahiga bukware ibyo rero kuba ngo Ange yagize ubukwe bwiza abantu bamukuriye yakuriye mu maso basangira icyayi n'umugabo atababona ntabwo nibaza ko yajya kubona abantu nakwita ko ari aba strangers yenda muri ibyo bintu cyane cyane mu kubwa kinyarwanda bugusaba ngo uvuge ngo ibyo nabyo ngo nibwo bukwe ngo ni dream wedding y'umukobwa ahubwo wagira ushatse kuvuga bavuga ko niba nabyo taragiye kugira ngo nabo bavuge bati we have to make sure ko natwe tubashize muri position hiyo twari ariko si icyo ngicyo yenda naba nange
ni byose nta wagiye kumutesha umutwe no kumuteruriza umuntu w'ubutevu
nibyo ibyo nibyo kandi kurundi ruhande ashora kuba nabyo nibyo bimunezeza kuba ngo yatumiye ibirangirire hari abantu bakunda ibintu nk'ibyo ariko nkaba Jeannette na Kagame bashobora kujya bahindukira bagasanga hari bibura nagira ngo dukine aka audio ka Teta ashima nyuma yaho umugabo Kagame amaze kudemoniza amaze kugira umwana ikirumbo reka wumve noneho agaciro afite muri uriya muryango.
And I want to also thank my brother who wasn't able to be here. Ariko, he's just not my brother. Ariko, he's like my dad. you know, he's been such a great example. And twaranyuze mu bintu byose hamwe. I think the thing I can say is turi muri university. My mom yatumye ngenda kwiga aho musaza wanjye yagiye kwiga, ariko ni kwera ko she knew that like niwe wari gukomeza kundera kandi yari so strict with me nk'ukuntu mama wanjye yari strict with me, ariko tukaba n'inshuti cyane kandi ndamushima cyane cyane kuko nawe yarandeze nk'uko mama wanjye yandeze.
Ibyo rero ntabwo nkeneye kuvuga byinshi, nta nubwo dukeneye kubitindaho cyane kuko niwe yashaka kwerekana ko umwana ari ikirumbo, ahubwo yamuhaye umukobwa yerekanye ubutwari bw'umwana. Ntabwo kutaza mu Rwanda uwo bifitiye akamaro ni Kagame kuza mu Rwanda, kutaza kwe ntibimugabanya Valerie. Tabita usoza amagambo magufi niba hari ikindi ushaka kongeraho. Ibi ni njyewe mfite conclusion yanjye reka wende nyihereho abari usoza, nuko igihugu cyacu kiri mu maboko kiri ku bugenge kane kuvuga amaboko. Igihugu cyacu gihagamye ahantu habi cyane, kandi koko Kagame arashaka kuzagira ngo azasige akigejeje cyangwa se akirimbukanye, ntabwo azagisiga. Nahoze mbona reportage aho bavuga ngo aba republike bavuga mu magambo ngo Trump yavuze aravuga ati nimba ngiye down I'll go down with the Republican Party. Nishaka nzajyana naryo. Kagame nawe iyo ni pledge yakoze hari ku gihugu. Nimba ngiye down n'igihugu nzacyoreka. Iyo umubwira ngo umusazi nkuriya abafite niwe uri ku ruhembe rw'igihugu. Niwe muntu uri kuri top, the very top. Abantu bose babandi birokoroko bamubona bagatitira, barimo banyamvumba, barimo ba James Kabarebe bavuga mangambure buri munsi birirwa nta kindi bavuguretse kuvuga Kagame Kagame Kagame, kandi uwo mwabonye nuriya nta wundi Kagame bavuga nuriya. Hari inkuru nirengagije kuvuga ko ntari mfite umwanya wo kujya nshyireho audio kandi nzayishyiraho ya Kabarebe bavuga ngo abantu barwanye ubutegetsi ngo bo muri opposition ngo wabashyira hamwe ngo bakwicana bagashira ngo bamarana ngo bakwicana ngo hagati yabo ngo wabashyira mu cyumba kimwe. Kavuga ariko iki ni iki gituma abo bantu batireba? Iyo bavuga ngo wadushyira mu cyumba kimwe twaryana birashoboka, kandi bimwe ko bavuga yenda bifite aho baba babikura, ariko urashaka kumbwira ko umuntu nka Kabarebe ari we ugomba kubivuga? Kabarebe ni ugomba kubivuga uri muri none se mu cyumba kimwe wumva ko ari za opposition zitandukanye ziryanye, wabigereranya ute na FPR iryana? Yo ari FPR ari ishyaka rimwe, ari umuryango umwe, ko baryana bakicana ari umuryango biyita umuryango. igitangaza cyaba kiri hehe none aho bari mu mashyaka atandukanye opposition niyo bashobora kuryana none cyane nari mbivugiye no kuvuga ngo umuntu nkuriya abo watekereza ko arabajene basove igihugu imvugo bavuga niyo ngiyo bikwerekaho igihugu cyacu kire turabizi neza ko ntabwo muzagenda mu mujyane n'igihugu nubwo ubuga bwanyu muza nta kindi bushobora kwamarira na nyuma ya Kagame uretse urubwa gusa yenda bavuga bati natwe twari imbohe ariko abaturage bashobora kuvuga bati twari imbohe abacuruzi bavuga bati twari imbohe ariko bari abantu bitwa ko bakoranye urugamba na Kagame babona biriya bisazi bye bagaceceka bagakomeza umugore byo ndabizi ko babifatanyije amanyanga barayafatanyije cyane nama tumukeneyeho ariko bari abantu babeshya ngo ni ba freedom fighters bari abantu babeshya ko babuhuye igihugu bakabirwa inyuma y'umusazi nkuri nta kintu bashobora kuvuga nta n'ikintu bashobora gukora n'agahinda gakomeye cyane kandi nta handi bijyana igihugu uretse mu kucyoreka kandi biragaragara ko atari kera none bango abantu bavuga bati aho bigeze kigihugu kigomba guhindura ushake rw'ubutumihindukire cyangwa impinduka mu mahoro nta maraso amenetse ibyo nabyo ni icyaha tabita ijambo ryawe risoza icyo nzi cyo revolution yo iri hafi cyangwa se impinduka zo ziri hafi
Kagame yaravuze ngo ongera ufixe ndakisubiramo yaravuze ati nzagisiga uko nagisanze igihugu yaraje agisanga ari mirambo yuzuye igihugu arakomeza kigira imirambo n'uyu mwanya igihugu kiracyari imirambo rero arimo arasoza abanyarwanda arabisha arabamaze pishe ngo abakuremo umwuka yabishe bahagaze abanyarwanda n'ibishushungwe abari mu gihugu bigenda ibishushungwe na nubwo umva kabarebe yirata ngo hari muri opposition ngo babashyira hamwe bakwicana yewe we nibibanzirizeho ubwo ubona se ko nabo nibishushungwe bigenda wabashyira mu nabo babazansenene ziryana zimwe Kagame ajya avuga nibishushungwe barabishe barabamaze uwo badakuyemo umwuka bamugize igishushungwe abandi babamariye mu maprizo prizo ziruzuye no hejuru barimo barabatorutirira aho ngaho babishe bahagaze abandi barabafata bakabajyana indera bakajya kubatera ibishinge dore uriya muhungu w'umubavu bamukati iminsi 30 n'abagenzi be bari kumwe ba Darfu murinzi baraziriki ubusa wabivuzeho simbisubiramo reka mbabwire banyarwandakazi harageze nako hararenze ko duhaguruka tugashyira hamwe tukarwanya hamwe aka gatsiko k'abagome k'abicanyi k'abashinyaguzi kagiye kutumarira ku icumu namwe mwebwe mwirirwa mwisekesha ubusa Kagame akavuga atorutira yica urubozo abana bakoze ubukwe abana bagisa Rwigema intwari yacu kumugaseka sibwo mumuseka iki bari abantu buriya babanje no kumva ibyo ari kuvuga mbere ko bakoma amashyi sinakubwira amashyi kacikacikaci aturiya tuzamwica bati kacikacikaci narabibabwiye mbere reka mbisubiremo mwebwe abasirikari ingabo z'igihugu mwiyemeje kuba ingabo z'umuntu ntabwo muri z'igihugu mumenye yuko muzabibazwa mwebwe bapolisi mwirwa muhohotera abaturage ku muhanda mumenye ko muzabibazwa twarabibabwiye duti nimuhindure nimurwanye akarengane nimureke guhohotera abantu nimureke ariko rero erega abaca umugani ngo intero iturutse bukuru bukeye akwiriye hose ariko
urareba ugasanga uwitwa umukuru w'igihugu azagenda agakora ibintu nk'abiri yakorera abana b'abanyarwanda, abana bakiri batoya. Koko urambwira ko bariya bo hasi hariya bazakora iki? Nahoze numva umuntu utanga ubuhamya wari gitifu wa w'umurenge avuga ukuntu uriya ministre Kaboneka akiri ministre w'igihugu w'ubutegetsi bw'igihugu ibintu yabakoreraga akagenda akaba ari ubasopanya, akagenda agafata gitifu w'akagari akaba ari ugenda akamubaza, mbwira tifu w'umurenge akora ibiki? None uwo muntu agavuga ati nimumbwire na agiye ku muntu wo hasi yawe, niwe agiye kubaza ibyawe, arakwandagaje arakurangije, uwo muntu we azakuba hate? Nguko uko ba igihugu uko bakiyobora, nanjye nguko bakiyobora uko bakiroga uko bakiroze, guteranya, gusopanya, mbuze ijambo navuga. Nibyo ari yagiye no gukora hariya mu bukwe bw'abariya bana, arateranya mwana na nyina, umwana na umwana n'umugabo we nako bimariye, arateranya abana abajene mariye le marié, arabateranya arabasopanya, yenda barataha uriya mwana w'umuhungu abwire umugore wati umva kugira ngo tugire amahoro, bwire musaza wawe atahe, arabasopanyije. Umukobwa nawe yumva ati kugira ngo tugire amahoro musaza wanjye agomba kuza, basange nyina bamuterere hejuru, mama bwire umwana atahe, bwire musaza wanjye atahe tugire amahoro, arabasopanyije. Ngiyo politiki ya FPR, gusenya imiryango, kwica. Iyo batakwishe ngo bagukureho bakwica uhagaze, nibyo bakoreye igihugu cyose. Ariko ndacyahamagara ngo ntarirarenga, nimwitandukanye nayo mabi, nimwitandukanye nako kaga bakomeje kubashoramo, ejo n'ejo bundi muzabibazwa. Nibyo rero nkomeza kubabwira nti twebwe abari mu runana nibyo twahagurukiye gukomeza kurwanya akarengane, gukomeza guhamagarira abanyarwanda kwirwanaho, gukomeza kwamagana aya mabi iyi leta aka gatsiko kabicanyi gakomeje gukorera abanyarwanda. Ubwo rero ndagira ngo nanjye mbasezere, ugire ijoro ryiza, nimureke nyaboneka twirinde ubu bugome, nimureke tugire ubumuntu, nitugire ubumuntu tuzubaka igihugu cyiza, igihugu twifuza. Murakoze.
Tatu, kubarare, kamagana.